Immortal, immortal, immortal. Dusko, on the beat.
Inyesena zipige landi.
Hush.
Mudi wasage.
Na chusela ukulusi.
Usiku sirari na kuota waifu matirio. Uzijeni acha mimoyo utanienda mbio. Uendege mikiota ilo sepu na kario. Nijome ubani ajalalani. Usiku sirari na kuota waifu matirio. Uzijeni acha mimoyo utanienda mbio. Uendege mikiota ilo sepu na kario. Nijome ubani ajalalani.
Wendo mlango miki sikujuti.
Kama jembe na jani.
Awa kufiki black beauty.
Heshima yako chumbani.
Hiri pezi hata ukitia ndimu sawa.
Ashula la 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 la. Ashula la 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 la.
Hiri pezi hata ukitia chumbi sawa.
Ashula la 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 la. Ashula la 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 la.
Hiri pezi hata ukitia ndimu sawa. Hiri penzi hata ukitia chumbi sawa.
Hata kwenye vitabu imeandikwa kama tunapendana sana. Kwa nguvu za kalima niwe baba na wendo mama. Hata tukifa tutazikwa tufufuke wote kiyama. Milele daima niwe mbele wewe nyuma.
Wewe kama mtoto acha nikudekeze leke. Mimi kama mtoto nitembeze tembeze tete. Honey penzi moto acha nikukoleze. Baby ukinuna kutekenye ucheke, cheke. Tule ugali tembele, tule cheze dushelele. Mama nikune mapele, wanafiki waonegele. Mapenzi amezidia, kwa raha nazopewa. Mazenu menogewa.
Alau la bonge.
Hili penzi hata ukitia ndimu sawa.
Ashula la 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 la.
Hili penzi hata ukitia chumvi sawa.
Ashula la la la. Ashula la 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 la.
Hili penzi hata ukitia ndimu sawa.
Hili penzi hata ukitia chumvi sawa. Hili penzi hata ukitia ndimu sawa. Hili penzi hata ukitia chumvi sawa.
Shambipi shambipi, kwani wewe unatudai? Nimekuja kukesha mimi natumia pesa ila kodi. Kwani vipi kwani vipi? Oya shemu unatudai? Nimekuja kukesha mimi natumia pesa ila kodi.
Mwanangu samana tambo lake kanionesha. Pampwana tambo lake kanionesha. Dijana tambo lake kanionesha.
Singaze bosi ana tambo lake kanionesha.
Laiza December mwanangu. Sanka
Jai Junior
Dul Fashion Kibos Kibos
Webulio